Martini bomb. Ay, ey, M. Cholen. Ay,
ay, M. Cholen.
Ani, esontwen.
Ay, 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 ay.
Angitin phakathi emotweni ma.
Ay, ay, emotweni ma.
Ey, M. Cholen.
M. Cholen.
M. Cholen.
Ay,
ma. M. Cholen.
Ay,
ani, esontwen. Ni phakathi emotweni ma.
Ey,
M. Cholen.
Ay, suka ma.
Emcholweni,
ani
esontweni,
eni
phakathi emotweni man. Ayi emcholweni, asukamameli masimkhuza, bazomphambanisa nembula. Ugijimisa ikekele
ituthu,
mawuphethe ukudla sula man. Emasimkhuza, bazomphambanisa nembula. Ugijimisa ikekele ituthu, mawuphethe ukudla sula
man.
Fanta na mafoto akapindi ni impasha saizo.